Te whanake tuatahi, te kākano.
Te mahi tuarua, exercise 2. Titiro ki ngā whakāhua. Look at the pictures.
Mihi atu ki ia tangata. Greet each person.
Make your greeting as soon as the voice on the recording gives the number of the picture.
After you have given your answer, you will hear the model answer, which you should repeat in the second pause provided. Remember that if the name of the person has only one long or two short vowels, you should use e before it when addressing the person. Here are two examples which are done for you. A.
Tēnā koe tamahai.
E.
Tēnā koe e mere.
1.
Tēnā koe mārama.
2.
Tēnā koe e rewi.
3.
Tēnā koe e hata.
4.
Tēnā koe e pani.
5.
Tēnā koe hēni.
6.
Tēnā koe kāwharu.
7.
Tēnā koe hāriata.
8.
Tēnā koe ērangi.